out of here.
Kill me quickly.
Yo, you're daddy.
Zina ndi kubaka now ntabwo riteze gusenyuka shumi iryuzura nzarikotera making sure akunzwe na keji garukanye ni nare y'umugi aratonoma kumena ugutwi ngenga bibuno ndi piki utagira foto na zamberi shori umu app ya karazinjwiri ziva mu butede bumwosha gusara yaje magaza umukasi nogosha imbwe gwa afite uruhara numvaga moza mukanwa duhuje na saza dapima nigara ibisatsi ndapfuragura nabyo umucongo nkoresha tatara nabyo umucongo nkoresha tatara nkajyana n'abambere sinjya sigara sinkujya putura nuko igikarange bazi nka grinda wasezeye inzara fica y'ubuntu niyamamagara nikoma blati nasiga amagana fra apakajosi ngo banyaye papapa niga mugara
Kuchihora na zaga, umufungo nzawugwiza mpaka Gendo kwanje nawe duhatana, ninje ntari nkuru siniteze mara Mura na o, gatage nka hana, bo inyigiraho nkana ndanaga Gagabanya bla 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 bla, bitch, tanda, daza Datera ama shoot, scoring them goals Morana indoto za rolling a voice Mano nyiriho, you better endorse yeah. Amayira na nyuza makose na koza kazi kongariho birasaba kose Gomba kugafata kwa biri kose, yo Umuvudu kwa ndi huri light Jugu si mutio ndi kuri mic Gawanya fiyoto ngutere gasopo Ungire imamvu ya kujizi tati Bitch yo puriri flat Nacho tuvuga nutavuga lad lad Muti muri dak dak Muchibuga attack
Zina ndi kubaka now Nago riteze gusenyu kashumi Ijuzura nzari kotera Making sure akunzwe na keji Garuka nyeni nare y'umugi Aratono makumenu kutwi Ngenga bibuno ndi piki Utagira foto na zamberi shori Zina ndi kubaka now Nago riteze gusenyu kashumi Ijuzura nzari kotera Making sure akunzwe na keji Garuka nyeni nare y'umugi Aratono makumenu kutwi Ngenga bibuno ndi piki Utagira foto na zamberi shori